ya peke. Mungu aliyokupa we, Bwana uhimidi we. Take the glass. Tajiri, sio masikini, hembu jamini, acheza na mimi. So don't be afraid, be afraid. So don't be afraid, be afraid. This is the good life when you have God, because he's defender in your lifetime. So don't be afraid, be afraid. So don't be afraid, be afraid. So don't be afraid. Ukiwa na imani ya Mungu, vyote utaviteka. Aliye na imani ya Mungu, kutwa anacheka. Ukiwa na mashaka na Mungu, utaitwa mateka. Na kwenye kitabu cha hukumu, jina litaandikwa. Ukiwa na imani ya Mungu, vyote utaviteka. Aliye na imani ya Mungu, kutwa anacheka. Ukiwa na mashaka na Mungu, utaitwa mateka. Na kwenye kitabu cha hukumu, jina litaandikwa. When your time comes, acheza na mimi. So don't be afraid,
be afraid. So don't be afraid, be afraid.
This is a good life when you have God, because he's defender in your lifetime. So don't be afraid, be afraid. 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 So don't be afraid, be afraid.
Station.